no a hebata sobiraɓe mariɓe gikku boɗɗi. Isa Almasihu yiɗi Lazarus be derɗiraɓe mako Martha e ma Mary. Deftere John sura 11 aya 5. Ko en ɓikkoy ha en warti derke, en ɗo mari yelo heɓugo sare boɗɗum. Jande mo telirte ɓikkoy, en meɗai numugo cede majjinte, sembe wonnata e ma ɓillaji fottata be maji. Ha deftere John sura 11, sobirawo Isa Almasihu Lazarus maina. Deftere caninde Bible holli Isa Almasihu ɗo yiɗi Lazarus be derɗiraɓe mako Martha be Mary. O yilli ɓe ngam o yottina kofgol fofo pat be hatsaru yaadu mako wontiri wakkatire man. Yaake o dillanno, almajiri mako goto nder maɓɓe Thomas wi tokkanmo ko fe'ata fu fe'a be mako. Deftere John sura 11 aya 16. Hunde manga lata o mara sobiraɓe marɓe gikku boɗɗi, nden bo hokka wakkati hakkilta be sobirako man, woni hunde manga. Yilluɓe yembituno Isa Almasihu saurata sobiraɓe mako Mary be Martha. Deftere Luka sura 10. Ta wala wakkati hokkugo sobiraɓe ma wailu gikkuma, hemnu wakkati a yautata be sobiraɓe ma banta Isa Almasihu waɗi. Gam e mol a wawan ɗaɓutugo amin ha TWR Nigeria malla honde 6 honde 6 honde 6 honde 6 honde 4.